Samana wa urecho na kumparadisa ukamili. We mama Eliza, leo Zabloni amekuletea zawadi. Amelitunda ua mkasama na muto. You know Doris Neema, Mary na Faithi Manara, Lola mana Zegeda, Mazapata wifi Rero, Baba Daniel Sheza ukaunaye na ipia zaridia kumuhokera mkasa mana haka umaosi nirawe chere chere kuno bale omarama merinenda sawe wase nirecho ene pape Zabloni atire muala kale wapwe mile we mama Elizabeth mayati pire pire mkasa mana wana kira tumeli tunda uware tutuna lumi mbola bale tapumwani chere chere lelele chere chere airie mazabira na kadede minafaisa wea sena ni urembo aielele mechuli na wape Zabloni mazatoma na we kenzo were rajiri na harusi uzayona figele gele chesa 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 wapi figele gele kwa recho na Zabloni jamani. Yo siku nirero itafika siku huro indariza ya pao recho na Zabloni nero itatimira bale yo sini chere chere opa mzee Julia Simumba kinore roka kulalika nirawe umare urecho nenda kwa mulumewe Zabloni rero balesema bye bye maskani kwako mwaniwe na mona Mary kato Naomi Betina Esther Manara manamlaga recho na mkwoyera baraka nyumbani bakwe Baba Julia Simumba na mama Nancy Rero mana raha isopimika mana mungasa mana wa urecho na kumparadisa ukamili. We mama Eliza leo Zabloni amekuletea zawadi amelitunda ua mkasa mana muto. You know Doris Neema Mary na Faithi Manara Lola mana Zegeda mazapata wifi Rero Baba Daniel Sheza ukaunaye ela na ipia zaridia kumuhokera mkasa mana haka umaosi nirawe chere chere kuno bale omarama merinenda sawe wase nirecho ene pape Zabloni atire muala kale wapwe mile we mama Elizabeth hayati pire pire mkazama nao anakira tumelitunda uware chotuna lomiko mbola bale tapumwani chere chere lelele chere chere airie mazabira na kadede minafaisa wea sena ni urembo aielele mechuli na wape Zabloni mazatoma na we kenzo were rajiri na harusi uzayona aya zegede 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 wapi manu na baraka umwage dadenu recho jamani wapi shemeji mkubwa Stephen cheza 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 wapi makazinu wa recho
pamoja na Caleb. Wapi Simon na Manu? Mpokeeni shemeji yenu jamani. Abo, 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 abo.
Kumola baleta pumwani. Chere, 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 chere. Airie. Makabira na kadede. Vina faisa wea sena ni urembo.
Aielele.
Lecholi na wapesa ploni. Mazatuma na we. Enzo ere rajiri.
Kumola baleta pumwani.
Chere, chere,
chere, chere.
Airie. Makabira na kadede. Vina faisa wea sena ni urembo.
Aielele.
Lecholi na wapesa ploni. Mazatuma na we. Enzo ere rajiri. Na harusi buzayona.